Worldwide music.
MCDancePromos.co.
Ladies and gentlemen, gentlemen.
Internationally known. No other than.
This is 408 Empire High Class Music.
Worldwide music.
Olole ya pala kunta mile punch. Tawishive firi kumutima punch. Umto wa mnobe chalo chimbikash. Chila mfeshi yari kwa teriash. Olole ya pala kunta mile punch. Tawishive firi kumutima punch. Umto wa mnobe chalo chimbikash. Chila mfeshi yari kwa teriash.
Kwa baba fisele kwa persona baba fisele kwa buluto life. Chaba kwa tiri sole. Chila mtu na stel. Kwa baba temo kushikano kubwa tana sele kwa nebeka la kotonjo. Chila mtu na majash.
Chila mtu na ma.
Chila mtu na story.
Hola.
Chila mtu na story.
Kuchu.
Chila mtu na story. Chila mtu na majash.
Chila mtu na majash.
Chila mtu na majash.
Chila mtu, chila mtu. Chila mtu na story. Hola. Kuchu. Ah.
Story ni original kwa chizanga nyapa fyangu ikene sana vale nchinga pak performa ni ukote kolungo mtimo kalipa ngoba babisho lusonga naribebele na ile mukansanga umwabele shoko na tole kanga ndange skiu bamona mungwanga no kuntunganya chize mishanga ineno fiwala dishina na lepanga 23 sangwe muchienga 2007 abapisha mumyunga na kabiringa turi babire kutusanga kuchizanga olole yapala kwa Tamine punch, tawishive firi kumutima punch. Umto wa mnobe chalo chimbikash. Chila mfeshi yari kwa teriash. Olole ya pala kontamine punch. Tawishive firi kumutima punch. Umto wa mnobe chalo chimbikash. Chila mfeshi yari kwa teriash.
Kwa baba fisele kwa persona baba fisele kwa buluto life. Chaba kwa tiri solo. Chila mtu na stel. Kwa baba temo kushikano kubwa tana sele kwa nebeka la kotonjo. Chila mtu na majash.
Chila mtu na ma.
Chila mtu na story.
Hola.
Chila mtu na story.
Kuchu.
Chila mtu na story. Chila mtu na majash.
Down.
Chila mtu na majash.
Chila mtu na majash.
Chila mtu na story.
Chila mtu na ma.
Chila mtu na story.
Hola.
Kuchu.
Ah.
Chila mtu na story, chila mwana na majash. Kwa baba sabahi na feba, nishita baba cash. Kwa baba chete kela femu feba fiash. Haba na ba confidence, mwita kota faba nyash.
Chila mtu na story,
chila mwana na mashiwi. Chila mtu kushumba bongo apetalo fefo chili.
Chila mtu na story,
chila mwana nefya kulanda. Kwa li baba tekanya na basanda. So mune chila mtu na story.
Chila
mtu na story.
Chila mtu na story. Internationally known.
Chila mtu na majash.
No other guy.
Chila mtu na story.
Yari shupa teku kwa tenkoncho. Kariba na wachakorwa. Bambinitira kitaba fuwa nangu kukorwa. Vake na bama shori yari vipapa. Chida mwana na story. Bambini babunga. Shift after shift apa na baba kuka. Zeni wambi makuruku. Kuno wala kuluka takwa baba kuruku.
Ulole ya pada kontamine punch.
Kawishi vengare tendonga na punch.
Umtu wa mnobe chalo chimbikash.
Nyangu na shete takurante mkashi. Jidati sana o jidati sana ata.
Chila mtu na story.
Arandire sana ngu arandire so na so.
Chila mtu na majash.
Tumboka.
Chila mtu.
Karibu ya tumboka.
Chila mtu na story.
Mara pomboka.
Chila mtu na story.
Mara kontoka.
Chila mtu na majash.
Down. Down. Chila mtu na majash.
Chila mtu na majash.
Chila mtu na story. Chila mtu na ma. Chila mtu na story. Chila mtu na story. Chila mtu na majash. Na majash. Na majash. Na majash. Na majash. Na majash.
Ladies and gentlemen.
Chila mtu na majash.
Chila mtu na story. Chila mtu na story.
Chila mtu na majash.
408 Empire High Class Music.
Chila mtu na majash.
Worldwide music. MC Dance Promos.
Chila mutu na majash.